Katikiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga atenderezza ekitongole ki Joint Clinical Research Center ne Pearl Bank olw'enteekateeka ereteddwa esuubirwa okwesuubira bannayuganda mu lutalo lw'okulwanyisa obulwadde bwa nnalubiri. Katikiro asinzidde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakungu abakiikiridde Joint Clinical Research Center okusaako abakulu okuva mu Pearl Bank abakulembeddwamu omukungu Julius Kakeeto wamu ne bannalotale mu nteekateeka gye baliko ey'okuzimba ekifo ekinasimbuliza obusomyo kiyite Bone Marrow Transplant mu kaweefube w'okujjanjaba obulwadde obwa sickle cell. Mu kino Katikira atongoza omuyunga gano kiyite linki ogugenda okweyambisa abantu abagenda okuwaayo ejjamba erinayambisibwa mu nteekateeka eno esuubira okwemmenta obukadde buno bw'ensimbi za ddola y'Amerika.